kwa ọtụtụ mmadụ amalite n'imegide m ha na-asị onwere nzọpụta nwere na gị ma n'ime gị na ka m tụkwasawo n'obi niile timekwekwana ka ndị uwe ajụ m ole ti m
nalekwa ọtụtụ mmadụ amalite ime gide ha na si n'onwe nzọpụta nwere na gị
nananana
ka m tụkwasawo n'obi niile timekwekwana ka onwe uwe ajụ m ole ti m
esi nale ọtụtụ mmadụ amalite n'imegide m ha na-asị nwere nzọpụta nwere na gị ma n'ime gị na ka m tụkwasawo n'obi m niile timekwekwa na ka ndị uwe ajụ m ole ti m
nalekwa ọtụtụ mmadụ amalite
anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
ihe anyị na-eme bụ ihe mmọ onye anyị na-achụrụ aja oke mmọ
of days as good as you are, as good as you are, you will never change. Oh, ancient of days as good as you are, as good as you are, you will never change.
Ancient of days as good as you are,
as good
as you are,
as good as you are,
as good as you are, you will never change.
Ancient of days, as good as you are, as good as you are, you will never change. Oh, ancient of days, as good as you are, as good as you are, you will never change.
Ancient of days, as good as you are,
as you are.
As good as you are.
Yeah.
As good as you are. You will never change.
Essence of days. As good as you are. As good as you are. You will never change. Oh. Essence of days. As good as you are. As good as you are, you will never change.
Agent of days,
as good,
as good as you are.
As good,
as good as you are.
As good,
you will never change.
Yeah, 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 yeah.
Agent of days,
as good as you are.
As good.
Oya chuku no gaza me pere, meza yo nyobi yoma. Oya chuku no gaza.
Oya chuku no gaza.
Hey, mume visa.
No gaza ge pere, meza yo nyobi yoma.
Abia.
No gaza.
Oya chuku no gaza. Oya chuku no gaza me pere, meza yo nyobi yoma. Oya chuku no gaza.
Oya chuku no gaza. Oya chuku no gaza.
Esendieze.
Meza yodu bioma. Oya chuku no gaza.
Oya chuku no gaza. Oya chuku no gaza me pere. Meza yodu bioma. Oya chuku no gaza.
Oya chuku no gaza.
Ofunya na sina merula
meza yodu bioma.
Oya
no gaza.
Oya chuku no gaza. Oya chuku no gaza me pere. Meza yodu bioma. Oya chuku no gaza.
Oya chuku no gaza. Oya chuku no gaza ge pere. Meza yodu bioma.
Oya chuku no gaza me pere, meza yo nyobi yoma. Oya chuku no gaza.
Oya chuku no gaza. Oya chuku no gaza ge pere, meza yo nyobi yoma. Oya chuku no gaza.
Within my that's a romone to papa. Ega Roma Maya.
It's a romone to ya.
Biao. Biao.
It's a romone to papa. Ega Roma Maya.
That's a romone to ya. Ega within my that's a romone to Jesus. Iga wi mama ya
Isoro mune to ya
Biao
Iga ono de ma
Biao
Isoro mune to papa
wo 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 wo
Iga wi de maya
That's Isoro mune to papa Iga wi de maya That's Isoro mune to Jesus Iga wi mama ya
Isoro mune to ya
That's Isoro Soro muneto ya, yeah. Iga wi mama ya. That's Soro muneto Jesus. Iga wi di maya. akamarama kanga kuru chineke mo
akamarama
akamarama kanga kuru ebube ne mema
akamarama
akamarama kanga kuru igbe ne chenduo
akamarama
akamarama kanga kuru oye ne dije
akamarama
Jehovah, 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 Jebube
Jebube ka
Jebube Onye wan Jebube
Jebube ka
Jebube mama
Jebube ka Jebube
Jebube
ka
Chukwu Jebube
Jebube ka
Pani Jebube
Jebube ka
Jebube
Jebube ka
Imani budike, ima. Imani budike, ima.
Imani budike.
No no no.
Imani budike, ima.
Imani karakao, ima. Imani budike, oh, ima me.
Imani budike,
ima me.
Imani budike, ima.
Imani budike, ima. Imani budike, ima.
Imani
Imani budike, ima. Imani budike, ima.
Imani budike,
yo 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 yo.
Ima.
Imani budike, oh ima. Imani budike, ima.
Imani budike, ima.
Ima mo.
Ima.
Imani budike, ima. Imani budike, ima.
Imani budike.
Money.